izwe ya mwana inze sinyoma mama platina munawe kusaba donyoma tata baba sirida mukunyoma mama sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange sirida mukunyoma mama ze sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange ngamba mama munange tata hiyenzo mwana umwane aliyazawa ngambo mwana umwane aliyatabuka mbade wa mputu ngasi wachitiba wade mundomu hajinziwe ya ne manyibomu mwambitambulanga chibunomu mbade wa mputu ngasi wachitiba wade mundomu hajinziwe ya ne manyibomu mwana gwenga ne isachiralu ngani ngatazali wabantu mama tata sirida mukunyoma mama sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange sirida mukunyoma mama ze sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange
kwata bulungi mama onyweza bulungi tata okubanga tata one mama ogwo gwe musingi gwo abamu bagamba mama yasinga abalala bagamba tata yasinga songa tata ne mama yensonga 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 abamu bagamba mama yasinga abalala bagamba tata yasinga songa tata ne mama yensonga yensonga yensonga
sirida mukunyoma mama sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange sirida mukunyoma mama ze sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange okuva mu buto nga mami ne dadi mbanyoma nyo nange nkuze ne mirabirako kuzala nokukuza kizibu nnyo nkusaba mwana gwe twazanyiranga kuba kadde mama tata
azala nakuza tumuyita hiro woba gula ennyama bagulire kiro kuba bonna tubayita hiro tubayita hiro azala nakuza tumuyita hiro woba gula ennyama bagulire kiro kuba bonna tubayita hiro tubayita hiro
sirida mukunyoma mama sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange sirida mukunyoma mama sirida mukunyoma tata sirida mukunyoma mama wange sirida mukunyoma tata wange